Mola amejali wengi kuwapa uhai Rabi baraka metupa hakuna kujali dadi ndo maana wanyonge wanapewa haki wazi
natamani
niende naye
mbinguni
kaishi naye
kazi zote
kanifanyia
roho yangu
ruke ruke kama ndege
Kanisa zitajengwa, vipofu wataona.